ngibone wonke ngamagama khona washophela sibone wonke ngamagama khona washophela sibone wonke ngamagama khona washophela
Yeah.